isaga oo wariyayaasha kula hadlayaya xafiiska aqalka cad ee magaaladan Washington ayuu madaxweyne Donald Trump sheegay in isaga iyo madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin ay khadka telefoonka ku wada hadleen shalay wax ka badan hal saac, islamarkaana wadahadalladu ay ahaayeen kuwo wanaagsan.
Long time, over an hour, this morning. I also had with President Zelensky a very good call after that. And I think we're on the way to getting peace, I think.
Wadahadallo mug weyn oo dhanka telefoonka ah ayaan yeelanay, waqti badan ayay socdeen, in ka badan saacad saakid. Waxaan sidoo kale wadahadallo wanaagsan khadka telefoonka kula yeeshay madaxweyne Zelensky. Waxaan u malaynayaa in aan ku soconno dariiqii nabadda. Waxay ila tahay in madaxweyne Putin uu nabad rabo, madaxweyne Zelensky nabad rabo, aniguna waxaan doonayaa nabad. Kaliya waxaan rabaa inaan arko joojinta dilka
shacabka.
Madaxweyne Trump ayaa wariyayaasha u xaqiijiyey in isaga iyo madaxweyne Putin ay isla garteen in uu midba midka kale soo booqdo, balse kulankooda ugu horeeya uu noqdo mid ay ku ballameen inay isku arkaan dalka Sacuudi Carabiya.
I'll be dealing with President Putin largely on the phone, and we ultimately expect to meet. In fact, we expect that he'll come here and I'll go there, and we're going to meet also probably in Saudi Arabia.
Waxaan kula macaamili doonaa madaxweyne Putin inta badan telefoonka. Ugu dambeyntiina waxaan rajaynayaa in aan kulanno. Runtii waxaanu filaynaa in uu halkan iman doono, aniguna aan aadi doono xaggaas. Waxay kaloo u badan tahay in aan ku kulanno Sacuudiga. Marka ugu horeysa waxaan ku kulmi doonaa Sacuudi Carabiya. Waan arki doonaa wixii aan samayn karno si aan u soo afjarno dagaalkan foosho xun ee dhiigga badani uu ku daatay.
But we want to end that war. That war is a disaster. It's a really bloody, horrible war.
Madaxweyne Trump wuxuu sheegay in uu rumaysan yahay in xabad joojin ay gaaraan Ruushka iyo Ukraine la gaari karo waqti aan sidaasi u dheerayn. Mar wax laga weydiiyey xubinnimada Ukraine ay ka raajicinayso isbahaysiga NATO, ayuu Trump ku tilmaamay wax aan la taaba karin. Waxaa hadalka madaxweyne Trump ee ah in aysan hadda suuragal ahayn in Ukraine ku biirto NATO si adkeeyey xogayaha difaaca Mareykanka oo magaalada Munich Arbacadii kula kulmay saraakiisha difaaca Ukraine. Pete Hegseth waxa uu meesha ka saaray dalabka ugu weynaa ee Ukraine ee markii horena soo dedejiyey dagaalka Ruushka uu ku qaaday Kiev, kaas oo ahaa in Ukraine ay ku biirto gaashaanbuurta NATO. Waxa uu yidhi Maraykanku ma rumaysna in xubinnimada NATO ee Ukraine ay tahay natiijo macquul ah oo ka soo baxday heshiis wada xaajood ah. Trump ayaa horey wacad ugu maray in uu soo afjari doono dagaalka Ruushka uu ku hayo Ukraine ka hor inta uusan xafiiska la wareegin bishii Janaayo 20-keedii, balse kaaliyaashiisa ayaa dhowaan sheegay in uu rajaynayo in uu kaga dhabeeyo ballanqaadkaas 100 maalmood ee ugu horreeya maamulkiisa cusub, taas oo ku beegan qiyaastii dhammaadka bisha Abriil ee soo socota.